Maisha yangu yanatoka kwake Mungu Baba yetu.
Nilipofika hapa Nairobi, kila mara nikiwa natembea huko town, nimewaona wale ambao ndugu zangu au marafiki wa Yesu hawa ambao hawaoni, naweza kusema vilema, people living with disabilities. Wengi kati yao namuona haoni, he is a blind, lakini amekaa kwenye barabara tu, anajaribu kuimba, ako na kagita kake hapo, anakacheza vizuri, anaimba.
That is Father Diedone, a Congolese missionary who ministers at the St. Monica Catholic Church in Njiru, Nairobi. He's describing his first encounter with persons with disabilities in Nairobi, who sometimes use their singing abilities to attract your attention on the streets and earn you support. The priest says he was floored by their singing talents despite their disabilities.
Na ukifurahishwa na hiyo sauti yake, ukifurahishwa na hako kagita kake, unafanya nini? Ameweka hapo kakitu tu, unaweka hata kama nika 20 bob, hata kama nika 50 moja, ili umsaidie. Sasa utazama huyu ndugu, anapokaa hapo, mchana mzima, toka asubuhi mpaka jioni, jua, mvua ako hapo, hasaidiki. Of course, unaweza kumwekea hiyo 20 bob, sijui hizo moja, of course, umesaidia. Lakini huwa anapitia magumu sana. Sasa mimi nikiwatazama, nilikuwa naona, mimi labda sina pesa ya kuwapea. Sina pesa, lakini kuna jambo lolote naweza kufanya kweli ili hata mimi niweze kuwasaidia. Ndio maana nilipotazama tena moto yetu kwenye shirika, kujenga ufalme wa Mungu ndani yangu na kando yangu, nifanyeje ili niweze kuwasaidia maskini hawa, kuwasaidia walemavu hawa kupitia yale ninayo.
Welcome to the Spreading Hope Through Music, a disability story. I'm Samuel Otieno. In 2021, the clergyman brought together a group of persons with disabilities and the Wonders of God musical group was formed.
Na nikatazama maisha yangu kwanza, nikaona kwamba Mungu alinibariki na hiyo kipaji ya uimbaji. Nikasemaje, naweza kutumia kipaji hiki ili niweze kuwasaidia hawa.
Donessa started putting the group together one talent at a time.
Na nikafanyaje, nikasema okay, wacha nijaribu kuwakusanya mmoja mmoja. Nikapata mmoja huko upande wa Njiru anaitwa Juma, nikapata mmoja mwingine upande wa Kayole, nikapata mwingine mmoja upande wa Rungai. Hawa wote hawaoni lakini waweza kuimba. Nikapata mmoja mwingine Kasarani, huyu kabisa ni mlemavu wa miguu yote, unapomwona kutembea ni shida, lakini anapokuchezea hapo guitar, wewe mwenyewe unasema kweli Mungu ni wa maajabu. Na bado naendelea tu kurecruit mmoja, ichapo bado sijajua njia gani nitaweza kutumia kweli ili niweze kufaulu katika hiyo kitume ambayo nimefikiria toka miaka miwili, kwa kuwa nimeanza 2021.
31-year-old Juma Martin, who is visually impaired, was the first member to be recruited.
Tulipokutana mara ya kwanza, kama nilivyokueleza, tulikuwa hatujuani. Kwa hiyo father ndio akaanza akatupa idea. Kwamba bwana japo mna changamoto lakini mambo mnayofanya ni maajabu. Sasa kaka yangu mmoja ambaye hajafika akaanza kuimba yeye mwenyewe. Akaanza kuimba kama nilivyokueleza, maajabu, maajabu ya Mungu, maajabu, maajabu ya Mungu. Kisa na maana, wajua mara nyingi mtu anaye au watu wanaishi na ulemavu hudharauliwa, wakaonekana kuwa hawana namna, wakaonekana kuwa hawajiwezi kufanya lolote. Lakini kumbe licha ya ulemavu kuna vipaji ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hivyo vipaji ndio vinakuwa vya maajabu.
Juma says it's not easy being a person with a disability, especially those who are employed, who have to deal with mobility challenges. He is calling on the government to integrate persons with disabilities in society more by providing braille systems for the visually impaired persons to improve learning. Here's one of the tracks by the group highlighting the plight of persons with disabilities.
Maisha yangu yanatoka kwake Mungu Baba yetu, mumba wa vyote. Nilizaliwa mwaka 1990.
Despite their disabilities, Father Donne hopes the Wonders of God musical group scales the heights of musical prowess.
Ndoto yangu kwa hawa watu ni kwamba siku moja waweze kusaidika kupitia hiyo kipaji ambayo walipewa ya uimbaji. kukuna posikia wimbo kama wa ndugu yangu huyo Juma, huyo ambaye ametoka Nchiru, inakugusa. Huyu ni kweli kweli ni msanii wa kweli ambaye alikuwa hajaelekezwa tu, hakuna mtu alikuwa amemuelekeza, lakini yale ambaye nimejaribu kumsaidia imeonyesha kwamba kweli kweli kipaji alipewa, ijapo haoni, lakini uimbaji ako sawa. Huyu Elvis ukionana na yeye utamonea huruma kweli, lakini wakati unasikia hapo sauti yake unaona vipi anavyocheza hiyo guitar, wewe mwenyewe unasema Mungu ni wa maajabu.
This is a spreading hope through music, a disability story, a podcast produced by the STAI in partnership with Wanifra Women in New Social Impact Reporting Initiative, a story by Bosco Marita. I'm Samuel Otieno.
Natoka kwake Mungu Baba yetu.